ciidamada ammaanka kuwada shaqeeya fadeen ho'aamin sameeyeen oo hooyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya hang nabasugida iyo hang koonfur galbeed dhamaantii oo sidii nabadgelyada guud ahaan shaqeeyay fadeen yaa qorshahay ilaahay idin shay walaal rajaynaynaa nabadaas inay kuwada shaqeeyo dhamaan musharaxiinta walaal faraana nabad inay noola shaqeeyaan nabad inay noola shaqeeyaan dadku wala fadahay dhamaantii oo inay nabad ku shaqeeyaan waay ilaahay idin shay walaal rajaynayo inay dhamaantii nabad inay noola shaqeey doonaan mal ogolaada doona shaqsa ama lama ama sedde oo nabadgelyada walaan dhamaaso deegaanada koonfur galbeed walaan dhamaas mal ogolaada doona bidillaahil kariim hadii ilaahay erro lama amniga dhawn walaan diyaarsiinay inay nabad ku wada shaqeeyaan heer federaal iyo heer maamul goboleedba.